Minister of Mines wakubakozi wa government mwuru mkasa atajeze zanga bebe itaga trillion mungu obu mbe mkubi na okusobola okwongeza abasomesa ba akti n'abakozi ba government abale misala mwaka gwe byensimbi ogujjo gwa 2026 minister era asomozeza abaka ba parliament kukakiika kavunaanyizibwa ku bakozi ba government okukola kyonna ekisoboka okulaba gavumenti bawa ssente ezo mu mmalirira ejja basobole okusasula abakozi ba gavumenti bonna abeetaaga okwongezebwa omusaala. Minisita Mulule Mukasa okwogera bino abadde alabiseeko mu kakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku bakozi okubanjulira embalirira yaabwe ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja basobole okugyekenneenya mu bwangu ddala. Minisitiri ategeezezza akakiiko nti enteekateeka yaabwe y'okwongeza abasomesa ba arts n'abakozi abalala ekyazingamye olw'okuba nti tebaaweebwa ssente za kwongeza bakozi mu mbalirira yaabwe nti kuba we tutuukidde wano n'abakozi abakola ebitundu 6/6 ku buli 10 ku bakozi ba gavumenti tebannaba kwongezebwa mu misaala gyabwe yaabwe baasuubizibwa gavumenti naddala okuviira ddala emabega okutuuka olunaku olwaleero.
Twasuubiza abakozi abaweza abaffe okubongeza emisaala era omulimu gw'okubongeza emisaala ne gutandika 2019 naye ne wabaawo okugenda akasoobo olw'ebimu ebyabigwa bitalaze ebyayingira ate mu bajeti naye kakati ku mulundi guno twagala okwongeza abakozi kibe nti kiweereddwa enkizo wadde okwongezaako wetweyogera wano kati abakozi bonna aba Uganda obalira mu bitundu buli 10 balinga ebitundu 34 buli 10 6/6 tebanaba kwongezebwa kati kino kikosa abakozi era amaanyi gaabwe g'okuweereza ne gaddirira mu kukyusakyusa n'okutereeza ebitongole.
Minisitiri ategeezezza akakiiko nti gavumenti we yaggyawo ebitongole ebimu abakozi abawera ddala 15,000 baasigala nga tebalina mirimu naye nga gavumenti yalina okubaliira ssente zaabwe naye n'okutuuka kati ssente ez'okubaliira tezinnafunika ng'era minisitule yeetaaga obuwumbi 7 okusobola okuliira abakozi abo abaggibwa ku mirimu olw'okuggyawo ebitongole mwe baali bakolera.
Mu kukyusakyusa n'okutereeza ebitongole byaffe waliwo abakozi abamu kwegamba aba banti tebalina we bajja bali ndooza nga 15,000 kakati abalala basobola okuyingizibwa mu bitongole ebitali bimu era abamu bakola abamu okubayingiza prosesi eyo egenda mu maaso era ejja kugwa mangu basobole okugenda naye waliwo abamu bano kugamba abamu baagala nti ok misaala gigenda okuba mitono nnyo tebayagalira ddala okugenda mu maaso n'obuweereza ssente ezisasulwa abantu abo ezaava mu finance zaali tezimala kati kyetaaga ssente zino okufunibwa abantu basasulwe ng'etteeka bwe ligamba.